saba shagane somda bulizana uwi wae jo
era
venture too easy
big my
big my boy boy
eh eh
alutia
we nani we nani
era 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 era
aria aria aria
eh
one you is what you
osh osh osh
osh
wazo mwisho
he
nani wazo mwisho
Chan haina mfagilie nani, we nani, we nani, we nani, we nani. Washaba kibao na jifanya nani jua,
nani jua,
wani jui siwa jui,
siwa jui.
Sola sema kila mtu kujue, haina mfagilie nani, we nani, we nani, we nani, we nani.
Choto chese,
na umziki mina udai wana,
mina udai,
na umziki mina udai kweni,
mina udai,
na umziki mina udai tena. Mungu baba bariki familia si Zedishi imani mda ute kidogo chiti Madu ikiba wanafunka riziki si Wanatimplia nyota si Wanatimplia nyota si Nashangaa naona mwaka mala naona gizi Naona gajia mala naona rizi Naona gamba naona viza Najua mungu nasikirizi Matupa na yona future Na mimi na mwenyezi kama kipere na kucha
Na kucha
Kitaka ushintani kama mungu na shetani
Shetani
Ushintani Atupe ndutani nchintani
Nchintani
Atucholeki Atuleweki Atulezeki
Wakisema na jona keki foseki Kitambo tu spendeki Sio siku feki
Na umziki mina udai bwana
Mina udai
Na umziki mina udai tundi
Mina udai
Na umziki mina udai bado
Mina udai
Na umziki mina udai
tundi
Mina udai
Na umziki mina udai
Mina udai,
na umziki mina udai
chote
Mina udai,
na umziki mina udai
bado
Mina udai,
na umziki mina udai
chote
Mina udai,
na umziki mina
ufanya nanijua
Najifanya
nanijui siwajui
Wanijui siwajui
Sola zima kila mta kujua
Sola zima kila mta kujua
Aina mfagilie
nana
We nani
We nani
We nani
We nani
Chai,
chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, ch
Ira kabla tujaliwa macheza tunafagia sio bei ukishaliwa lazima utasema ndio kumazimu barikiwa kama naiba baba mimi unatamani si washike maskio nishakuwa nishajua ujana unaponzia
na ujana unaponzia
matupa sio kiponzia sio kiponzia
kama kipote kinafunzia na kipunguzia sije kulikosa tunja
ara
tunja tunja tunja
Nakufanya kupumzika makaburi matuta
matuta
siku yako itafika kumbuka kumbuka walinukia sasa iko ananuka
ananuka
gani mamba kama mtu hujavuka
hujavuka haujavuka haujavuka
mashaki unikutubu zambi
zambi
lakini kwako Mwenyezi natubu
natakili
ni mwangu shetani ameka kambi
kambi
na fusi ni mkata ya taratibu
taratibu
atimba kama nikitenda zambi
nda zambi
Nisame usinasibu
Sinasibu
Binadamu jele tunachenda zambi
Nda zambi
Nikija pikuni sinsulubu
Sinsulubu
Wibadu na wishki yona pibu Natumana natubu
Natumana natubu
Wibadu na wishki wengine Kuna machizi wengine vichonkumu
Vichonkumu
Leo tena kunya sumu
Leo tena kunya sumu
Wanachanganya na dumu
Wanachanganya na dumu
Waka sedikari na jilau
Sedikari na jilau
Kuna machizi wengine vichonkumu
Vichonkumu
Leo tena kunya sumu
Leo tena kunya sumu
Wanachanganya na dumu
Wanachanganya na dumu
Waka sedikari na jilau
Waka sedikari na jilau
Baka chai 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 baka chai
baka chai
Wanapiga chai Wanapiga chai Wanapiga chai chai Wanapiga chunya Wanapiga chunya Wanapiga chunya Wanapiga chunya
chunya
Wanapiga ja Wanapiga ja Wanapiga ja Wanapiga chai
Ndogo lehuni
Mdoli, Madenke, Matiko, Babu Jinka, Kiruguru, Edisa, Mabichwa, Mashada, Babiloni,
Mjaudi,
Benistopa, Kinana,
Era,
Mchebe, Mfasi, Era, Mwazo Mwisho,
Champisi Majonzi 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 majonzi
majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi
majonzi majonzi
majonzi majonzi
majonzi majonzi
majonzi majonzi
majonzi majonzi
majonzi
majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi
majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi majonzi Kibaya,
Zimbabwe,
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 South Africa, Haji Kishki,
Paka Chai, Paka Chai, Paka Chai, Paka Chai, Paka Chai,
Ira,
Paka Chai, 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 Paka Chai,